ZLouder.com.
Black drop, see? In a joke. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Washala, washala. You, Tipajan. Black Johnny. Snow Johnny. Black Johnny. Washala, washala. You, Black Johnny. Dina joke. Makembo bango shoko. Bintu venchita na wagai bama shoko. Vena watizonda notiuza choka. Mbanja namo batitaili ya notichoka. Namo mfamili I think batisula. Bati visa balance one day I'm sure. Olo nizonde boy I don't care. Nine one day nizankara yome. I'm sure kusokolo visa chinja. Panotoni wona ni makawila kuchinja. Kusokolo nane zakara manager. Imo vena ngumu zambu pimpako na mula. Inenzima ningi ulo mpopote. Nizambu tambako mongashe ni wankote. Kuna kulemila nane mongashe dangote. Baka ukapundu makembo tiwapote. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Washala washala you Tizi Pajan. Black Johnny. Snow Johnny. Black Johnny, washala washala, you Black Johnny. Mtekwashe was a great fighter. Enzo ponyo but the people benzo doubter. Simuzi wa kuwachu kwa mambo shout. Mbala mwati konga party life bini plausha. I wanna be the best, mbanja langa. Drama yes we need usani tam. Motive muchita wa mambala. My best friend atenga na mama. Pushing mo, sip it bro. Funa flow, nipango overflow. Get it no, I need pills. No infos, panga kochi pills. Tika picture life ya tupetiriri. Wamambara wanikonga mbiri mbiri. Me I'm a great fighter, come and see me. Ooh, I'm a veti funa, come and dream me. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Tizi Pajan. Washala, washala, you Tizi Pajan. Black Johnny. Snow Johnny. Black Johnny, washala washala, you Black Johnny.
Timali on it. Timali Pajan. ZLouder.com.